Nambasana broke, I'm quite in the lama. I'm quite in peer. Eh? The government to 30 years, 40 years, the woman to talk at the lama.
Hey, hey! Tinepo chibi, hapa tiza chita yaso, tiba luma munga gwena pamanzi. Hello, new boy!
Music hey, shows.
New boy records.
Hello, Debi Zambia, nilinangani na iwe. Kulikonze uliri, nifuna uzive. Ujagai anatenga kero ya kukunu wa samwa. Atukana wose wakemba. Vamo Zambia, chifu kwa alemela, mamotoka na nyomba. Aivala kwea chokela, ingwele.
Ula ala, nutu atulika, pama, na pama lino papi nupo vahisi lepanya. Bale lepia kudufu na ashtile, ine. Fu bale lepia, batu bale nutu atulu. Bale bale lefuti kia kudufu nupo na ashtile.
Ingwele, heyelele. Hello madamu EDV, international AOD. Hello memory. Hello K4, hello Wanike. Lelo na vomela ndalama ni satani. Lelo na vomela ndalama zitumfya. Shua kembo wa mailo ayambe kuponche la wakini. Shua kembo wa mailo ayambe kutuka na bakulu. Chifugwa alina ndalama uyo. Shua waivala kwe wachokela.
Satana
iwe. Hello Debi Zambia, nilinangani na iwe. Kulikonze uliri, nifuna uzive. Ujagai anatenga kero ya kukunu wa samwa. Atukana wose wakemba. Vamo Zambia, chifu kwa alemela, mamotoka na nyomba. Aivala kwea chokela, ningwele.
Kwete kwa watu wa kubatu mbali salaba pera mani muna wa kupuru la kwa kumera patabo
hey nine 4GB hapa tiza chita yaso tiwa luma munga gwena pamanzi mwacha mwacha hello Sylvester hello new boy hey hey
jirina JKK mbasa na ponte kova choncho tenze na BJK mbasa na ponte kova choncho. Jirina mampike mbasa na ponte kova choncho. Nanga ndiwe ndani iwe. Nanga ndiwe ndani iwe. Sininga dabwe kaili unaimba kudala. Jiwe imbwa.
Hello Debi Zambia, nilinangani na iwe. Kulikonze uliri nifuna uzive. Ujagai anatenga kero ya kukunu wa samwa. Atukana wose wakemba. Vamo Zambia, chifu kwa alemela, mamotoka na nyomba. Aivala kwea chokela, ingwele.
OGV on the beat, I like it.
Lelo kembo 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 wa samwa.
Kembo wa samwa.
Kembo wa poncha.
Kembo wa poncha.
Kembo 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 wa samwa.
Kembo wa samwa.
Kembo 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 wa poncha.
Kembo wa poncha.
Namba sana bro, tamkwete ndalama. Tamkwete
ndalama.
Music promotion. Wow, 30 years, 40 years, the woman to talk about ndalama.
Rest in peace, King Dande. Maliro yako yaleta kantu. Nansanya zose za ambo samwa. Ata.